I tuku a mai e koe tāu tama kia whakamatea hei toha i te ora, hei wewe te i o mātou hara, ko unu he o mātou he e tōna ripeka. I tono a mai tōu wairua tapu hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahou i tāu hāhi. Wai hoki i tēnei rōpū whakātu e karapoti nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetū te taia te tatau. Ka whakamoemiti mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau hari. Mō i waihanga i karanga i a mātou. E te atua tapu rawa mahi tonu, tino tapu, tino tika, nou te kororia, nou te purotu, kororia ki a koe te atua, te runga rawa, te atua māhaki. E te tino tapu ka whakapaingi a koe i roto i tāu tama, i tuahu nei ki te horoinga wai o ānā konga, te tohu o te kaimahi tūturu. I te pō i mua i tōna matenga, ka tango i e te taro ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati ka hoatu ki ānā konga, ā ka mea. Tango hia, kainga, ko tōku tinana tēnei, ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa, ka mauia i te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu ki a rātou ā ka mea. Inu mea tēnei ko ōku toto o te kawenata hou, i whakahekea mōu mo te katoa, hei murunga hara, meinga tēnei hei whakamahara ki a hau. Nō reira mā tēnei taro me tēnei waina ka maumahara mātou ki āu painga ki a mātou. Te atua o ngā wā katoa e maumahara ana mātou ki tāu tama, ka whakawhetai mātou mo tōna ripekatanga me tōna aranga mai, ka whakamanamana mātou mo tōna whakareanga, ka tūmanako ki tōna haerenga mai i runga te kororia, i roto i āia, ka mau tonu mātou ki a koe. Whakahāngi ei ho tōu wairua tapu. Mea tia tēnei taro ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te karaiti, kia tūhono ki tōna tinana, kia uai mātou ki rotu i te aka pono.